Nyabonyanze oba nakola kikasozi ndabye n'okudaga mazima okuva lwe nazaalwa kutuuka lwe nkuze nzuuno ntuuse n'okuyiiya ebyessanyu nno ndabye bingi naye ng'ebyennaku bye bisinga ku bye ndabye nze omuzungu yakola bingi byonna ebyewuunyisa naye ate n'akola siringi kubanga amaanyi ga siringi ngalabye gali wala mu ebyo ebintu by'obutonde balugera nti n'entasiima naye kasozi wammwe vumirira omuzungu kubanga yakola siringi ffenna etuteganya era okutuuka n'okutusa n'ebigezo naleese bingi okubagereza okakasa amaanyi ga siringi kyali kya buswavu nga semakola bwotya ng'osindika ekigaali era emirimu emikyafu gyali gy'abanyolu naffe katonda beeyaseera omuntu ayina amaka ge nga ye atuula waka mpozi okulima ebitundwa era twali bagayaavu mu ebyo ebikolebwa gamba okutunda ebinyeebwa naye namaanyi ga siringi gazze galwanyisa okutuuka naffe lwe tugonze semaka akeera ku makya kugambye n'akabasana oluusi asindika ekigaali mu kigaali bwe zibula sirimba n'ayiiriza mazima asiika n'emberenge emberenge bwe zirema kugambye n'atawukana oluusi atunda n'ebinyeebwa natunudde n'enkizuula ensimbi ya mugaso era abeeyu n'amugagga omuntu ayina siringi ku mbaga yayitibwa omwavu tebakufaako yataata ayina siringi ani akuyitayo mpozi oyitirwa bisambu olwokeera ku makyana amaaso nga tooganaabye tuyoze sikunaaza omugagga ali myangalo anti ng'alagirira omwavu ng'oli mu kusaawa era amaanyi ga siringi ngalabye gakozesa n'emirimu egyo egitasaana omuvubi bw'omulaba kitawe ng'omusaasira ennyanja yo temanyiirwa naye nno bw'agisaabala n'agenda mu bwengula abeera saggula siringi kw'ebyo sitoni bye ndabye mazima nnyinza n'okukaaba wadde nkyali ku mabeere naye kye simanyi gy'oba ndifuna siringi ekisooka nze ndi muto nnyo naye ntawukanye n'emirimu ntabadde mingi era ebitundu bya Uganda kasozi we simanyi mpozi erudda lw'e Buluuli ebirala ebisigadde yonna nze natuukayo nga nti nsaggula siringi simanyi katonda kye yasiima mpozi ngenda n'endowooza nga bwe mbonyebonye timudda ndifuna siringi bwe mba nkyalowooza bwe ntyo ate nindabayo abata abayina siringi ate era ne nzijuukira n'olugero lwe twogera mu lulimi olw'ekiganda gy'omwana alema mu buto ate olwo ne nkaaba n'amaziga agayiika mangi singenda n'endowooza nga bwe mbonyebonye n'omukulu ndi ba bulungi bwe mba nkyalowooza bwentyo ate n'enkubamu nga n'ebibinze nkoze bingi mu kkanisa sirinnyayo wadde mu muzikiti nti oba ngenda mu kusinza okuggyako eyo mu ssabo nga nnoonya okulagulwa anti saggula siringi neewuunya nnyo oba yategeka t obengeri nye ya tonda Mazima ne hunya nyoze obaya tegekati obengeri nye ya tonda Kubanga ne jitalu choro na yoko nyirido sanga singa no mukaka Abakaka bimula vechi bagano kunyirida kwe kulo ole za mobiji Na yeze muno lwa manyango wapo yeni mire piro oze vyo nende kawo Era lwe fuje sirinjo bugo yeni mbukula mazima ndavi kaburu mji No mwala mwansanga kasozi ni mugamba kusimba pita we Dubai Sono wala mama koti oba kunyira keke yose ni wawinyo Wabula tete munenya kasozi kweyogerako obo kutajena bude Kubange sawa yomu nana na yonze wendo zange sura muma banja Oya vade muno we mwenye miane moseka Orube ngarumu tute Mazi mosika la vubi wendango tangara Nebiro ozo funa vinyi Aono wenda rukira nedi ya kwezo zenina Zaji yeze nile kaho Mazi mawita rukira nedi ya kwezo zenina Wajinde kira barute Sirinji wetari mulava manjika sirinji Sirinji wetari mulave sakula sirinji